kampuni. Ebyonga bichali bityo, kampuni ya House International bakubiriza bannayuganda okukomya okumansa ebintu bya plastika omuli obucupa n'obuveera ng'emu ku ngeri ey'okuyambako okukuuma obutonde bw'ensi mu ggwanga lino. Babadde beegasse n'abaliito Hands Go Green okutegeka ebikwata ku nkyukakyuka y'obudde mwe bategekedde okukumba wali ku kitebe kya KCCA masekati g'ekibuga Kampala. Omukolo guno gwetabiddwako n'abaana b'essomero okwetoolola Kampala n'ekigendererwa eky'okumanyisa bamusaayi mutenge ery'okukuumamu obutonde bw'ensi okwosako n'okutaasa ebiseera ebijja mu maaso. Comfort Ahumuzo, omwogezi wa Harris International, alambuludde ku nsonga eno.
Kingaffe ekitongole kya Harris International abakozi b'ebyokunywa n'ebyokulya tutwala omukisa guno nga tugamba nti komunity eziri wawereeyo bantu abali wawereeyo bulijjo banywa soda, bulijjo banywa juice, bulijjo banywa amazzi bateekemu okulaba nti bafaayo okubanga tebamansamansa bucupa buno kubanga obucupa buno bwe tuba tubusuula mu communities zaffe tekitegeeza nti emiti emito gino egiri mu kkula entaba yinza okutasanga obuwangwa waffe nga bwe buli essaawa eno era nga tusaba beyongere okuplantinga tree.